Soy globo.
Wanted pie on the track. Niko tamani kwako ni kwa nchovu. Lege lege kama kuo umenikamua. Ibilisi asipite shetani. Penzi akate tepe. Ukaniacha mi utaniua. Kandamiza mkandamiza jiwayo. Minya itoke maji maji. Alomba chize alaji. Mungu seme nipa kipaji. Ata ukiwa mabovu takuvumilia. Weni mwagie malovu. Miminia. Sume nipende kitovu takuvulia. Nipe pembe la ndovu. Staki vibamia. So baby let me touch your body.
Sio live, sio mbele ya kamera. Sio wenzi tena ubachela.
Ona, animaliza yote misemo. Sweetie, akinipa mimwezenu na saga meno. Bibi, ona natamba na yeye bado akiwemo. Ona, akiwa mbali na mimi pressure miemo.
Chunga, usinipe mitihani. Nikirudi sini kukute nyumbani. Hasira upunguze visirani. Penzi letu lisishie njiani.
Hata ukiwa mabovu takuvumilia. Weni mwagie malovu. Miminia.
Nimekupende ya kitovu. Si utanivulia. Nikupe pembe la ndovu. Si utaki vibamia.
So baby let me touch your body.
Your body. Your body,
love with your body.
Your body,
your body.
Your body,
allow me touch your body.
Your body, your body.
Love with your body.
Your body,
your body.